kubinda na mbanyu tena. Mara nyingi kwenye izi aso, kuna vigingi kwa yukuwa macho. Saka pesa, saka kipato, mchaka mchaka everyday, yani slow slow. Slow down, life's not easy, hakuna pendo meta wala chuki squeezy. Slow down, taratibu easy, inga kipato ni kidogo hakikivi.
Ata binadam so ato kuamini, neza kuamini afaka kurudisha chini.
Sometimes unakuwa na hard feeling, stress nyingi haujui unashinda lini.
Watu wanakesha wanalia, mambo ni magumu wana familia. Mioyo ya wengi pia imeshomia, kimbilio Korani na Biblia. Aso zile mateso na joto, miksa na msoto. Nikasema na Mungu wakani beba, ndo maana siku zote mimi ninasema I'm so lucky, lucky, lucky.
Mebarikiwa.
I'm so lucky, lucky, lucky.
Mebarikiwa.
So lucky. I'm so lucky. So lucky. I'm so lucky.
I'm blessed, hata mki hate. Ni baraka ndo zinafanya niwe AB. Brother, you got me. Mungu ka bless me.
Sifa na utukufu zake amin.
I'm so lucky, hata kama utaki, kauna chuki unawivu, broka meze bati.
Nikisubia wema wako taniua, nikitegemea watu tanirarua.
Nikitegemea watu tanikatisha tamaa, busta na chuki ndizo ambazo watu smewaja.
Aso zile mateso na joto, miksa na msoto. Nikasema na Mungu wadhani beba, ndo maana siku zote mimi ninasema I'm so lucky, lucky, lucky.
Mebarikiwa.
I'm so lucky, lucky, lucky.
Mebarikiwa.
So lucky. I'm so lucky. So lucky. I'm so lucky.
Lakini nimebarikiwa, I'm so lucky, nimetunukiwa. I'm so lucky, I'm so lucky, I'm so lucky. So lucky, I'm so lucky. So lucky, I'm so lucky, yeah.